Christ music, baby.
Yeah, 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 yeah. Da da tina, hey.
Nikamuda kamekata tangu ameondoka. Amekwenda kutafuta bado hawakumbuka. Amesema akipata nyumba natageuka. Anazidisha utata mapesa kutafuta. Hey, amenitumia ujumbe. Usiku alali anawaza home. Ametumisi kumbe. Akipata sarali atarudi home. Hey, hey, I say hey, yeah. Dada Tina. Hey, hey, I say hey, yeah. Dada Tina.
Tina mama Tina, hey.
Amewa misi.
Tina mama Tina, hey.
Amewa misi sana.
Tina mama Tina, hey.
She misses you, she misses you.
Tina mama Tina, hey.
Daddy na mami, kamisi babu na bibi, kamisi na majirani zake, hey. Kamisi uncle na auntie, Tina eh, hey. Tina, Tina eh, hey. Amenitumia ujumbe, usiku alali anawaza home, ametumisi kume, akipata sarali atarudi home, hey. Hey, I say hey, yeah. Dada Tina, hey, hey, I say hey, yeah. Dada Tina,
Tina mama Tina, hey.
Amewa misi.
Tina mama Tina, hey.
Amewa misi sana.
Tina mama Tina.